Molo kwakhona sihlobo sasepokothweni. Enkosi singophi ndibuya usiboleka indlebe. Kweli qonga kule ndawo yethu yokuncokola ngokuphatha kakuhle kwemali. Yithi sava apho ukhoyo uqiniseke uba unayo into yophunga nento yobhala. Uzoyonwabela kamandi incoko yethu yanamhlanje. Sinesihlobo sethu ke bethuna namhlanje uZiyanda Mavumengwana, yena oyi-clinical psychologist. Kukho nje izinto endimcele uba akhe azicacise. Kodwa ke ukhumbule sihlobo andizisi therapy session apha epokothweni kuba kaloku yona yingcebiso eyenzelwa bucala emva kwamacango avaliweyo. Kodwa ke kukhona izinto ekhe zathi gqi apha epokothweni sazithetha sazincokola ndabona futhi ukubana angakwazi ukuba asakhe asinike izinto ezilulutho ngakumbi esuka kwincwadi yakhe esizawuthetha nangayo namhlanje. Ngena Ziyanda uzibulisele kwizihlobo phambi koba siqalise incoko namhlanje.
Ndiyabulela sisi, ndiyabulela kakhulu, ndiyabulisa ke wonke umntu osekhaya osimameleyo. I cannot wait to share, sikrobisane, sixhobisane, sincokole. Thank you for having me.
Enkosi ngosenzela ithuba nawe Ziyanda. Apha zihlobo ndiphethe incwadi kaZiyanda, besenditshelo ndathi yi-clinical psychologist. Incwadi yakhe uyibhale njenge-psychologist. Uqeqeshiwe bethuna wasebenza kwi-private sector nakwi-public sector. Inintsi into iqulethwe yile ncwadi. Kodwa kukhona into apha ndizibone uba ziyathetha nakwezi zihloko sithi sincokole ngazo apha epokothweni. Igama layo le ncwadi ithi You're Okay, But the Stuff That Happened to You Wasn't. Ziyanda, xa ndizidolikela ngokwam amagama okanye eli gama esi sihloko, ngeba ndithi mna le ncwadi yakho ithi akho nto ingalunganga okanye urongo ngawe, noxa ezinye zezinto ezakwehlelayo zingalunganga zona. Ndiwuchanile umcimbi sisi, ndidolike kakuhle, ndiyayazi uba kuthiwa isiXhosa sidoliko kodwa ke ndibuyisela ekuXhoseni itayitile yesilungu.
Yiyo kanye eyona yona laa nto ikhumbuza umntu ngobunyulu bakhe, that nje from the word go we start at the same place, i-blank page. Xa once ubomi buqala ubhala ke awunakhontrol uba buzawubhala ntoni. So xa wenza ke loo manxebanxeba kunzima uphinde uzibone usengumntu opheleleyo. Emva koko umntu uyathanda ukubhidisa amanxeba nobuyena, athi azuzibona ukonzakala aqonde yeyi ndim lo uyingxaki, kanti ale ndiyingxaki zezinto zenzekileyo. So laa ncwadi yeyoba khawuzenze zihluke ubuntu bakho nobuwena nazo zonke iziganeko ezithe zakwehlela, nowabe zibuhlungu kangakanani, awulolishwa, awuyontlungu, akho nto irongo ngawe. But ke ubomi ngumzamo, phakathi koku kuphila sikwenza iba nintsi into eyenzekayo engekho rayithi, but xa yenzeka too often uphela ucinga uba ndim lo ngekho rayithi. Eyona ngxaki apha ndim, iwesosolaxa ingathi ayenzeki kwabanye abantu, isuke ibe ngathi hayi ikhethe wena, ilishwa lombethe wena, uzibekele bucala ke ngokuba andifani nabanye abantu okanye kho into ezingandifanelanga. So laa ncwadi ithi buya suzingqiba, yitsho laa ncwadi kakhe kakhe ithi ingxaki neziganeko suzingqiba.
Nezemali Ziyanda ithi suzingqiba, ayikhethi manxeba athile, sentsho uyawaquka amaxeba okungabi namali, okwenziwa ubuqhetseba. Sihlala eSouth Africa yisenzela ubuqhophololo, siyachathwa. Uve kuthiwe nalo ikhadi lakho ubona i-notification isetyenziswa phi naphi, uqonde uba thiza into le engakhange ndicinge uba ingenzeka kum. Sentsho kula manxeba othi suwanxiba, ngamanxeba anjalo ngaba nawo uyawaquka?
Ndiyawabala phaa, ndiyawabala. Into yokuqhatheka yinto onoyibona uba incamathelene nethemba. Nje by design yoba ngabantu we are very hopeful people, we hope for good outcomes. Sinethemba abantu bazonyaniseka xa bethetha nathi. Abantu natural abekho cynical, ayingobantu abahleli nje banesikrokro. We are inclined to trust one another, singabantu abasocial, singabantu abakhula phakathi kwabanye abantu, sibathembile, siyabathanda abanye abantu. So inclination umntu xa ethetha into kuwe is to believe it. So le ndikuqhatheka nokufundiseka nokuba prone to influence yinto universal yomntu wonke. Ihope inako ukusenzakalisa because imiphumela yayo does not always go ngale ndlela besirhalela bakwenzeke ngayo in relationships, in money affairs. I-outcomes nje sikhe zingaphumi kule ndawo ubunethemba layo, le ndilithemba iyaphoxa ngokwendalo yayo. So ukhatheka is just the other side yethemba, ubunethemba. Nanzo yona nto ikwenza uba susceptible ekuqhathekeni lithemba, that bendinethemba loba izawulunga le nto okanye bendinethemba loba unyanisekile lo mntu or bendinethemba loba ndizawuphuma kule meko ndikuyo lisuke likuphoxeke aze phala amanxa.
Bendinethemba loba le bhanki ndiyigcine imali yam kuyo ayizuvumela omnye umntu ongendim azitaphele.
Exactly.
Bendinethemba lobana le investment okanye bendikhe ndafunda enye i-article ku-IOL that ndayiposta kumacece am abantu beye kumntu othile kwathiwa uba bazisa imali ithandazelwe ngohlobo oluthile isawudablisha. So laa mntu lithemba eli liye lamphoxa kuba naye ebenomnqweno andizutsho uba ebenegrid okanye ebirhala ibingumnqweno
nokutswetywa yimeko. You know, xa usekoneni uhleli unginethemba loba ikhona into eza kukhulula and because ngabantu abakholwayo you are open to uba ingangummangaliso le ndinokukhulula ne. Sihleli nje siyathemba into yoba into eyimiracle, into eyipossibility. Kuthi so abantu bayayazi loo nto leyo, bayayazi uba siyilambele relief. Uba nje ukhe wakurhalisela kancinci ngento engathi yiyo uyayazi uba uzawuya wonke because one utswetywa yimeko, u-desperate for i-relief. Uba ingakhona into ethi ingakukhulula kule kona ukuyo ungayithatha. So akukho nzima ukuadvertise uthi nakumkhululi. Asibisabuza noba heyi yenziwe njani le nto, siva nje le nto ithi uzawukhululeka kule kona ukuyo. Enyani ke xa ungena options awunobusabela kusithiwa nantsi way out, wena ubusithi khakho uyiunpekele way out. Uyayithatha because xa uweyisha le ndawo kuyo nelithemba, the temba for most people is usually worth it.
Kobe sabe sivile noba ubani yena ukhe wancedakala kule ndawo inika ithemba okanye wanika yena imali kule investment kwathiwa yamultiplaye yakhe yaphindaphindeka kayi-10 ngoku ndizawuhlelela ntoni mna. So uthetha uba nomntu ocinga ezoncinga ndifuna ubuyela kulaa ndawo uyithethile yobana usenguwe usenobunyulu usenguwe akho nto ingaba ayilunganga le nto yenziweyo kodwa wena awulolishwa ngenxa yokuba uye wakholelwa zonke ezi zinto.
Itsho because sithi sisophoxeka kwezi zinto sizipersonalize uqonde uba AI nawe ubhanxe kalula uyidibanise nazo zonke ngoku ezinye izinto ezazikhe zakwehlela before. Uba hayi abanye abantu banelakhi kwezi zinto kodwa uba ikhe yakwafika mna iyaye kuhamba kakuhle. Into ekhe yenziwa ndim iphuma ecaleni kanti even lo ebekuxelele did not tell you the whole story. Singabantu mos abazifihlayo behind masks, sipresente the best side. Umntu angatsho uba hayi nam ndisukophoxeka nam ndisukobetheka hayi nam ndakhe ndacinga ehlobo ucinge ngalo yandiqhuba i-desperation yandigqwetha, you know. So siphinda sizibone sikulokona ke ngoku yoba yeyi le nto ingxaki apha ndim, akho mntu unengqondo emihlelayo le nto indehleleyo okanye ibizanywe ngomnye umntu ihamba lula nabo bani bekwazile ukuthi bona bathi kodwa ithe isokhethwa ndim. Ifika pha ke ngoku laa nto ye-shame that you are naive, you are stupid, you are not capable, you make poor judgments. Akho nto ke isindingathi i-shame uzibona not unentloni, ulihloni kwawena. Ibuhlungu ayonto ekuphumeka lula kuyo xa uzibona uba fundamentally there's something wrong with me.
Futhi ayifuni spreadsheets, kaloku thina abantu sinceda abantu sicoach abantu kwiinto zemali ziyanda sicela ngee-spreadsheets ngee-formulas thatha ngaphaa kumanani.
Xa ungekamkhangeli umntu uba what drives you, owethu umsebenzi mos ukhangela ii-drivers buqhutywe yintoni yabo. Nantso le nto siyifundileyo thina kugrumbi ngcambu nina ningabantu bee-symptoms yobani uba sekunje ke ngoku kulungiswa kanjani without ukuyogrumba uyidongxile ezingcambini le nto ibimqhubile. Because if ayidongxelwa ngapha uza kuyiphinda in a different way because laa nto imqhubayo ayikanyangwa. So siyiprofession thina, what drives your behavior, what drives iingcinga zakho, what drives the things you do, and zingekatshintshi ezinto ziqhubayo ziza kuqhubela kwenye ikona. Afekho sisibabalwa ayilungise lena ye-finances into kanti uba asiyirhumbanga ezantsi mhlawumbi ndithi into ye-desperation apha kuwe or into ye-need for power iza kufaka kwenye ikona ke ngokungenye imini napha kulungiswe nje le symptom ufundiswe isikile esitsha kanti phaya ezingcambini your hunger for power is still there ifike ngengomso igqwethe kwenye ikona so siyiprofession yothina yoku-excavate into siyirhumbe phaa ezingcambini
so masingoyiki ukubana sizibone zonke ezi profession as ubana zisebenzisana hand in hand mawuyeke ukuthi xa uqonda uba izipreadsheets noko wena uphezulu kuzo uyaziqonda uyazazi ucinga uba izinto ezithile ezifuna ukukroncelwa neengcambu awubadingi uzihanda senditsho ndikuva kakuhle xa usithi kukho indawo ispace for both two kids
i-wellness mayigqibelele sukuyichebacheba mayigqibelele fully because sibabona apha abantu abathi zi-accountants bezi-economists babe sematyaleni because ingxaki was never information unayo le information naye ke ngokuseyezijaja xa iqonda uba heyi ndiyiphethe nje ulwazi lale nto or sibone oogqirha umntu seyene-sexual infection njalo njalo sinayo loo weakness yocinga uba i-knowledge is going to protect you singakhange siyijonge le nto iqhuba umntu ubuntu is something we must be brave enough to own uba ndingumntu izinto ezihlela abantu zizawundehlela iimpazamo ezenziwa ngabanye abantu nam ndizozenza and being intelligent is not going to protect me from that ndingumntu esmart mntu ewe ndingabe ndikrelekrele but andiyekanga uba ngumntu ndingabe ndihlakaniphile but andiyekanga uba ngumntu ndingabe ndiqiqile but andiyekanga uba ngumntu ndiyayifuna into yoba side sifike kwipati yozinika ipemishini yokuba ngabantu ubuowune ubuntu bakho uyakhawuleza uziqaphela xa uchaneka xa uyazi uba yeyi le nto iqhela ukuchana abantu I'm not immune to it andichanekanga phofu uba cautious ubanelise uliqaphela ngconwanyana xa uyazi into yoba it could easily be you so uhleli nje on the look out uba heyi bayingathi kanti bandigqumzeli but when you think you are immune xa une-denial of just how human you are you can overlook into ikujonge apha emehlweni because awujonganga uba ingavelela umntu ofana nawe because awuzibali wena kulaa gruphu yabantu that can have human experiences happen to them xa uzazi uba uba naive into yomntu wonke uhleli nje uyigadile into engu-too good to be true uba ingathi kanti bandiswindlishe kule naivity yam but xa uzazi ungukroti wena ungekho naive uya utshona emngqonyeni uyutshona emngqonyeni because awunayo icapacity yokuzibuza uba andoyelanga na because uzazi ungulona ungenokuyela
masibeke ingca nguda sizaphinda sibuyele kwezi zinto singahlala kwesi sihloko zininzi ezinto uzibizileyo ubuntu sabuyela kule yokuzinika imvume yoba sibe ngabantu ukho into engapheliyo apha ematheni xa ndithetha nabantu noba ndidibana nee-groups into yabantu siyazifumaniseka uba siyaxhaphazeka xa sizama unceda izizalwane okanye izihlobo abanye banegama ke abathi yi-black tax le nto ndikhe ndanayo nam njengesihloko ndayicalucalule eli gama uba uburayithi noburongo nobuthini bayo ube ligama sesilambatha nje sesilithatha phi na kodwa kwiimeko ezinintsi kufumaniseka into yokokubana sasingenachoice abantu abanintsi ikhaya xa kunetha ekhaya kunzima ukuvele uthi uzawuaplaya laa hard line yee-boundaries uthi hayi wena uza kwenza iinto zakho kuqala ungancedi ekhaya okanye xa kho abantu abazemva kwakho kufuneka baye esikolweni uzawuhoya isiqu sakho wena ungancedisi ngemfundo yabo kuba kaloku singabantu abazandla zihlambanayo kodwa ke kukhona into apha endichukumiseka kakhulu apha encwadini yakho endizawufunda nje i-accept okanye isixephu esincinci apho kwisihlokwana esithi it's not necessary now I promise apha zihlobo ndizawufunda ngesilungu ncedikazi yandibhalwe ngesilungu nasixolela i-Konglish niyayazi uba yinto endisoloko ndithetha uba apha epokothweni siyayisebenzisa ukuze sivane sivisisane ithi le except we did what we had to do and we continued to do it because it was effective Imagine having to forfeit your trusted toolbox, whose efficiency has been proven. It is no surprise then that when our maladaptive qualities are brought into awareness, our initial response is to be defensive. It feels almost accusatory if anyone begins their description of is as your soul. I used to annoyingly respond with an internal screw you whenever anyone dared to point out a quality in me they found salient and problematic. Zianda, mhlambe ungakusikrobise xa wawubhala le ndawo ndigqiba uyifunda okanye eyona yona ntloko buciko wawuzama ukuyizisa ngezinto esithi sizenze okanye indlela esiye sikhuphe ngayo xa sizifumana sikwimeko ezinzima ngoku ekuye kufuneke sizibone ubana yazi le nto ibinceda kodwa ayizunceda ngoku uqhubekela phambili funeka nditshintshe ngoku khakusindluvise uba yeyiphi na kanye kanye le tekisi okanye le central idea wawuzama ukuyidlulisa.
Ndandizama apha ukunika umntu ipemishini yokukhula, you know, and apha ekukhuleni uadmit uba izidingo zokukhula zizawudimanda uba mawutshintshe, zizawufuna inguqu apha kuwe. And iinto ezininzi ezazikusebenzela ekuqaleni zinayo iindawo ezihamba ezingahambelani nee-demands zobudala. Like umzekelo kulo mba we-black tax uthetha ngayo, akho ndisifake koneni ingathi it's the need to please. Singabantu abathandayo babanabakholwe sithi bakholiseke lihlobo lethu lokwenza, you know. And for the longest time uzawubona uba lo mntu seyiyipleaser nje yayibabunyanzeleka ekuqaleni. Le nto yoba abantu mabaneliseke ibehavior yakhe wayiqalise emncinci futhi inyanzelekile. Sithathe umzekelo nje ongatheni sithi mhlawumbi ukhuliswa ngabantu abangakuzaliyo. Iza kusebenzela ke into abantu mabakholwe nguwe because one bakwenzela inxeba ingase ubakholise ubavuyise. But xa umdala ukuba yi-people pleaser kuza kwenza ungabi namqolo. And two ubone uba it's impossible to please wonke umntu. Imehlule tu ke ngoku into yokuyithatha i-risk to disappoint anyone. Ungabikho nto angazuzicinezela ngayo in an attempt to please. So la chapter yeyokuthi khawuze khawuchophe uzoyi-audita. What was the function ngokuyana bawuyidevelopha le quality? Futhi akho nto irongo ngayo, yayiyi-custom fit for laa ngxaki wawukuyo ngelaa xesha. Ithi ke ngoku khakuzi-invite that for the situations you are facing today, namhlanje ke ngoku, is this strategy oyisebenzisayo still the best response na? And uzayibona uba mhlawumbi if you are trying to manage a household, if you are trying to manage imali zakho, iza kuchana la quality. But ndifuna umntu ekuqapheleni angazigxeki because seyikhona nje le quality yoba yoko kuzawuba buhlungu ukuthi hayi kumama xa endifowunela ndingakhange ndiyibhajethele le nto because ndihleli nje ndiyarhala ndinelonging yoba ingasahlali enelisekile ndim. Kodwa xa ndijonge imeko yam andizukwazi umonelisa, ndonelisa abantwana bekhaya, ndonelisa ii-demands zeyakwam ibhajethi. Uzijonga ngconwanyana when you understand where it's coming from. Naxa ungazijaji for this appetite you have yoba abantu baboneliseke ezi zenzo zakho. Two, uzinika nemvume yoba I had to do it. But as things stand today, do I still have to do it? Nezinye ke ezinjengedenial. Xa ukhulela kwisetup e-chaotic, izinto you turn a blind eye to them. But xa sewumdala noba la denial ayikuprotekta kwi-abuse, akho nto idenial eza kuprotekta kuyingathi i-abuse. Uvele uhlale wenza ingathi awuboni, uzokwazi ukuqhubeka nobomi. But mdala, if you are in denial, in denial of the fact that ukwi-debt, ukwi-denial of the fact that you are living past your means, ayisasebenzi ke ngokwi-denial. Kanti moya ikusitha kwi-abuse ayisenzi umsebenzi oncomekayo. But xa iza kusitha kwi-danger okuyo ngoku, it's no longer serving the same function. So la chapter yeyokuthi this was once necessary, but as much as it's a beautiful tool, itool iba i-custom fit for i-problem. If you are dealing with different problems, is it not wise to cultivate different tools? Sidingi authenticity ngokwenza kwa adulting ingxaki. Sidingi empathy, sidingi strategies ezintsha. Ezi yaba unazo ekuqaleni azizokusebenza apha. So I chapter leyana yokuzikhangela. Yoba what drives my behavior? Why ndisenza izinto ndizenzayo? Am I doing it to please? Am I doing it to impress? Am I doing it to be accepted? And ayinani itsho la chapter ithi ayinamsebenzi. Ubunyanzelekile. Ubunyanzelekile. Ithi ke ngoku as things stand today, usanyanzelekile na. Futhi nje buyenza ayichani na because zizikhuseli ezi. Njeba yayikhusele ekuqaleni, ayichani na ngoku. Ubona ba hey, the in denial of the fact that DSTV and they afford. But because ndiyiqhelile into yam le yokuthi turn a blind eye to imeko enganyamezelekiyo, ndizawuhlala pay day after pay day ndinyamezele ngokunganyamezeleki. Kanti ithi laa nto it's not necessary nje na. Yayikusitha kwi-abuse futhi yayinyanzelekile. Ngoku uyenzelani? Nantso laa chapter ithi ngoku uyenzelani. Ithi ndiyakuqonda uba wawuyenzela ntoni ekuqaleni. Ngoku uyenzelani?
Zenda enye into endithanda imnandi le nto yoba siyathetha siyancokola ngoku kuba asithethi ngengxaki yakho okanye ingxaki yam. Iyaqonda sithetha ngokuphangaleleyo. Ingathi kungamandi wes ubana ngaba singathetha zothini ngendlela eqondileyo, eqondene nesimo umntu akuso of which ndiyayazi ukuba ayikwenzeki ngekakuhle loo nto leyo kumaqonga anje angawowonke-wonke. Incwadi yakho ungathi yincwadi esinokuyisa kwi-book clubs sithethe okanye xa siphunga neobesti okanye komanyano njalo njalo sikwazi ungena kwezi zinto okanye ungathi zizinto ezifuna sicetyiswe bucala siye kumntu ofana nawe oyi-professional oqeqeshiweyo.
I think into yokuqala ecima i-denial is to at least identify bikhona ingxaki. So the book is introductory in that level uba iyakualetha uba ikuphamazwi wodescribe le nto kudala isenzeka kubona into xa uyibona qha awunamazwi wokuyicacisa. So the book will give you that, but ukuyilungisa is not something the book is capable of achieving fully iyodwa nje. Uyabo? Yoniza kuntluvisa ubundonakele ukule ndawo nale ndawo. Futhi ulungiswa kundawo ethile nendawo ethile. But ukuyolungiseka kudinga i-collaboration ne-professional. Wena ozozisa ingxaki yona izise ii-tools zokuyilungisa ingxaki, you know, because friends will provide an ear, understanding, support, but let depth, like when children are profession yoku uprooter, see profession yoku rumba. So abanye abantu bangabe bayakuphathisa nje xa usindwa, but abakufundelanga ncam ukuyomba into bayi uproot baze nonobangela. Abanaso eso skill, into yesikolo leyo yobantu baphofu nobangela sekunje nje into nezimbo zikanobangela, you know, i-roots are very complex. Zinezimbo that will take a trained eye. Ubana ubuna le ngxaki ke ihambe ihambe iziveze ngehlobo nehlobo nehlobo. And enye imikhuba yayo le quality ayo mikhuba that is obvious to the naked eye. Uye ke ngebantwini abayifundeleyo loo nto leyo. Ukuzothi ndizozoneka khakhe nindikhangelise ndibhideka ndawo. Ndiyayibona yona i-consequence yobhideka nantsi. Incwadi futhi eza kuntluvisa uba eli nxeba le kule ndawo. But unobangela into edinga a professional eye.
And xa usiyo zandlala ke ngoku kumntu oqeqeshiweyo onezi sikolo ayisusi laa nto buyibekile ekuqaleni yokubana unyulo ubuntu bakho busebobuya bemvelo babudaliwe. Ayikwenzi loo nto leyo ube into ethe tu ukuyozondlala.
If anything, ikwenza umntu obonisa ukuzixabisa. You know, xa kwephuke into, whether through death, through trauma, noba yintoni ibiye yaphuka yabenza bazipisa ubomi bakho. Itherapy kukuyokhangela ingcweba. Kukuyokhangela ingcweba, ubonisa ukuzithanda ke loo nto leyo. Uba ikhona into esezingcweba, ndiyanicela bethunana ndondlaleni apha, nizikhuphe. Because I believe in my wholeness. soba yintoni le ime phakathi kwam nokuba complete kwam, ndiyacela ninikhangelise. Abantu abahamba i-therapy ngabantu who believe in better for themselves and they bone ba ikhona lento ime phakathi kwam no better. Ndicela abantu abayifundeleyo bancedisane nam ndiyisuse because ndiyafuna ufika ku-better. That tells you of umntu obhilivayo ngobuntu bakhe ne-wholeness yakhe nempilo yakhe. Othi kum ndicela nindikhangelise izinto ezinoba zisengumonakalo endingaziqondiyo mna because ndifuna uphila, ndifuna uba right, ndifuna ukwenza ngcono kunoku. So i-therapy is an act of courage. Yilaa nto kuthiwa yamagorha ke ngokuleyana into because ekugqibeleni izilonda namanxeba ayonto intle and akho mntu ukuthandayo iba nazo. So siyazinxiba sizegqumi ngeempahla ezintle. So umntu onesibindi soyokuma esipilini athi ndibhencini nam ndizawujonga nani uba ndonakele ndawo. Umntu onesibindi ukujonga umntu emasikizi idinga isibindi and ukujonga some of our emotional injuries zii-pictures ezimasikizi. Zii-pictures ezimasikizi and it takes isibindi ukujongana nemeko emasikizi uthi mandiqonda naye ngqo ndilungise ndipete ndistitshe because I want to be fine.
Xa sizawuqukumbela ngoba ngeke siyigqibe kuthiwa emampondweni ngeke siyitshube ngemini yencwadi yakho. Ndifuna ucacisele izihlobo zethu ezisimameleyo uba ifumaneka phi njani le ncwadi yakho nezinye iindlela umntu anganxulumana nazo mhlawumbi nawe noba akazuza azoncedwa apho kuwe ziyanda ngoba usemthatha sikwindawo ngendawo simamele mhlawumbi kuzawufuneka into yobana abanye abantu bakhombe njalo njalo indlela yokuqala unxulumelwano ihamba njani sisixa umntu efuna incwadi okokuqala nje ukuba akhe afunde akrwempe kule ndawo sizabe sithina siyeke kuyo namhlanje ngoba kuyafuneka umntu ngamnye ndicinga uba phambi koba adecide uba i-next step ithini akhe azifumanele le ncwadi akhe azibone ezi zinto sikhe saziqala sazincokola sazivandla kanye namhlanje.
Incwadi ifumaneka kwiwebsayithi yam izaba ngu-www.ziyandamav.co.za. Abantu bakwicala lethu ke iyabihlula le micimbi ka-online i-inconvenient kubo. So kuzo zonke ii-platforms zam kumakhasi onxibelelwano there will be a poster and a direct banking details. So emntwini oqondayo uba izawumtsalisa nzima into yewebsayithi they make a direct deposit phayana asithumelele i-address yakhe kwi-email ebhaliweyo kuzo zonke ezaa posta. Noba undikhangele kuFacebook noba undifumene kuTwitter uzawufika laa posti ine-banking details ikhona. But kona kona for abantu abanganzinyelwayo imicimbi yeteknoloji the website is the easiest way. But abantu abaqondayo baye inde le nto yezi website iyandibhida iyandilahla nondahla kunobudunga ayifumani. You pay directly to the bank and you send us low proof of payment. Ii-consultations zam ziyenzeka na-virtual. Uninzi lee-clients zam ngabantu abandibone kooYouTube or ove ngembali komnye umntu abe engahlali apha eMthatha. Sidibane ke yasincede lockdown yasifundisa unxibelelana nabantu when we cannot physically be with them. So I have virtual consultations as well. Bangasebenzisa the very same email address ekhoyo kule post and ichazayo to reach me.
Mandibabe ngazo zosibini nyhani inintsi into ndingancokola nawe kungaphela imini sithetha ngoba lulutho izinto ozibhalele encwadini yakho, lulutho izinto ozichazayo kwichannel yakho yakuYouTube and ndicinga uba noko ndingathanda ubana siphinde sincokole xa ithuba livuma kumakhasi onxibelelwano. Kodwa ke okwanamhlanje mandibulele Ziyanda ngoba usenzele ithuba usivulele intliziyo yakho usicacisele ngakumbi ngezinto ozibhalileyo kuba ziyasichaphazela zihlobo siyaya phambili siyakhula sizawusebenzisa zonke izinto esinazo i-spreadsheet i-formula iingcebiso kwakunye ne-therapy le uZiyanda athetha ngayo. Okwanamhlanje ke masime kule indawo amacwecwe ethu onxibelelwano njengoba usazi ku-epokothweni kuTwitter kuFacebook naku-Instagram sikhona sinayo neWhatsApp line uba wena awukho kula makhasi onxibelelwano 0726507641. Sizaphinda sibonane kuthuba elizayo. Enkosi.
Ndiyabulela sisibhesi, ndiyabulela nakubahlobo. Nkosi boleke indlebe.